Ngibiza wethu wokuqala, wangeza ngasondi ukulala. Edladleni bengiyala, kwafana nokuthi bayadlala. Lesi crown ngimgqokisa ubhizi king, ngiyakutshela. Historicini ngomgqibelo, ngiphuma ngigqoke iChuck Taylor. Stop sokuqala, ndlula la eKapa, ngenza cashback ye 1000. After that asambe sodansa, ngibuye ekuseni ngo-7. Athuma anobhasobha, kuyadutshulwa emathaveni. Athi mreza anobhasobha, kuyadutshulwa emathaveni.
Ubiza wethu asosiqedela iy'nkinga zethu, thina sifuna ukudansa fethu, asivele siphethe izinto zethu, asivele simhlaba umuntu onenkinga, sivele siqimlaze awukho impiklama lapho webhesi wenjayidigaya.
Ubiza wethu,
asosiqedela iy'nkinga zethu, thina sifuna ukudansa fethu, asivele siphethe izinto zethu, asivele simhlaba umuntu onenkinga, asivele siqimlaze awukho impiklama lapho webhesi wenjayidigaya. Sweet, take it, guys.